wake vitamu na jipakulia. Kungwi nimefundwa, wake maexi ndo wanaumia. Walisema limevunda, sasa jikoni ndo linanukia. Yendo wangu kiti, tena achoki nikimkalia. Tena siku zinanenepa, nana wiri. Yamenoga mapenzi na yamesha miri. Anipa vinono na vikubwa, tamso shubiri. Nyumbani kumenoga, unipoza mwili. Ananileta chumbani, nikoleza wangu wani. Tunacheza kibaba mama, kibaba mama. Wakienda vitani, sisi tuko nyumbani. Anitichi inama inama, inama inama. Nikoleza wangu wani. Tunacheza kibaba mama, kibaba mama. Wakienda vitani, sisi tuko nyumbani. Anitichi inama inama, inama inama.
Download more music at catchyvibes.com.